sotyeyo nze kubuza ko muso nange nasuzeyo ndeno mbuyana omukwano kumpisa bubi bambi kumpisa bubi ndamye olonene buzanga bashimbo nabona ng'omulungi gwenjagala woli nanga kwagala windi lwaki tontaza ebyange byesi byembembi malide zunotema nabugize
matoma ne montemu mutwe era notwale ebyange kyona sikubisa kujagala nti waba buzibu bwonna
sikirina kintu
gyendiko mufuna abange kyembala mufuna
Banyi wangu ngomukwano kundeze kwesunga ngomuto kwebasulizo kende Kampala asula tejebase nange bwefana nako yanguwa onyanule omusana ochanze nenkuba kwebere tonye